Josh, ukipenda niti son of the soil. Juni liumbwa na tope. Saa zingine dobi umbonga matope na wakwechapa makonde na content wa skonde. Mini mwana ishi. Juna ishi. Kama ningekuwa mwana inchi, ningekuwa na angalau inchi ya inchi. Waliniambia niashe ushamba, madha akauza shamba, nikasoma shamba la wanyama, ati nitakuwa iko na hao wanyama. Saini ni shahada, nisha mada, but nimebaki kuchana shamba, base, juu jobs, cars, zote nisha hata. Nimebaki tu na maworries, ukipenda niite warrior. Trying to fit in my father's shoes kama Uhuru na Raila. Trying to create my own pride like my ancestral kings. But imekuwa ngumu kaa kupanda mchongoma juu hawa mabinti hawapendi mother's union. Zao ni G-strings, no strings attached, Gucci na G-spot. Wi-Fi ni muhimu kuliko wifi. Mapenzi ni senti kwa banki, hii ni Kenya. Yenye mkenya mzima huuza kura 50 bob, 5 bob per year when year after year mheshimiwa ata control billions na ku earn millions when mpiga kura analia miaka 5 itaisha lini apate another 50 bob. Politicians kuchezana maneno kuliko mgenge. Mini youth but time election taongeza unemployed bele ya youth. Ahadi zikam kam vua juu anajua ni na kura na anajua na dai kukula. After elections ataweka idol mbele ya youth. Juni na kila time ya kungoja kibao ya hakuna kazi i-update status tu kuna kazi. Na nikizusha anaongeza rowdy mbele ya youth kutupea tear gas badala ya kutimiza ahadi. Teardrops ni za machungu, tumezoea moshi na gas from empty stomachs mtaani. Tukiungana kutetea haki anaeka gang mbele ya youth na kufanya masters wa reach for the stars. 15 minutes of fame, front page ya star, riddled with bullet holes. Another fallen star. Time elections nikiwa na mawe juu ya prado yako, mini supporter. Nikidai haki yangu juu ya mawe, mini protester. Nikiwa na nyundo juu ya hama yako, mini reformer. Nikidai kazi na hiyo nyundo, unadai appointment. Na mindo nilikuwa point. Ukafika hiyo point. Point ya kwa security na kuweka tint. Na mindo adui. Point zanya huku raise kwa manifesto. Kura tulikupea, ukapea mpinzani wako range. Tukadhani utatupea mileage but ukabai range. Tukalipia mileage ukabaki kuwa miraji mheshimiwa. Inabidi niridhike ingawa na ishi kwa dhiki chini hao wenye inchi. Kujifanya vegetarian ndo niweza kusukuma wiki na kuchoma majani na sike tepa. High five mheshimiwa. Ingawa na jua hali utanijulia after miaka 5. Pia mimi nitaku high five but itakuwa minus 4 fingers. Ni call for action kama assistant director. Action against hawa mavouchers. Ikue action noma kuliko swazi. Niga umoja ni nguvu. Tustave hawa mavouchers hadi wajifunze kukula mahindi kaa kuku arafu tuwageuze mboga. Kenya ni mimi. Kenya ni wewe. Na mimi si mimi bila wewe. Na mimi na wewe tunaweza clear Kenya of all vices. Kueducate masses wachukue action without mercy. Na itakuwa massive action. The next big thing. Spoken word. I'm out.